Sanbonani. That's a greeting in our language, isiZulu, meaning hello. The response is yebo. Sanbonani. Beautiful. We thank you all for coming to our show this evening. Ladies Make Black Mambazo was formed 51 years ago by our leader, Professor B.J. Mshengu Shabalala. And our mission has been to spread our culture, the culture of South Africa, of love, peace, and harmony throughout the world. Your being here this evening continues this journey. We thank you very much. This next song is called Yang Ilumingkuku. It's about a naughty little chicken who won't let us do our work on the farm. This little chicken keeps biting our feet, our ankles, and our legs. Sometimes we get fed up with this little chicken. We wanted to kill it and eat it, making some buffalo wings with it. But some of us have said, no, it's too small. It won't be enough for the rest of us. So we let it live. Here is the song, Yang Ilumingkuku.
Yangeluma, inkukhu enamazinyo.
Ngibonile iluma abantwana bo.
Ihlenga nasekuseni. Ijabulela ukukhanya kwelanga.
Ngibonile iluma abantwana.
Ihlenga nasekuseni. Ijabulela ukukhanya kwelanga. Nizini madoda ngoba futhi yancelisa inobiso lomnandi njengoba nathi sakhula ngobisi nayo ke ikhulisa abantwana bayo ngobisi lwayo lomnandi. Nizini madoda, nizini madoda, ngizimangasa le nkukhu. Nithini madoda,
inkukhu ihlele useni.
Nithini madoda,
ihlunga amazinyo ayo.
Ngizimangaza le nkukhu
amahle amhlophe.
Nithini madoda,
inkukhu ihlele useni.
Nithini madoda,
ihlunga amazinyo ayo.
Ngizimangaza le nkukhu
amahle amhlophe.
Nithini madoda,
ona futhi yancelisa.
Nithini madoda,
inobiso lumnandi.
Ngizimangaza le nkukhu
ikhulisa abantwana ayo.
Nithini madoda, nithini madoda,
inobiso lumnandi.
Ngizimangaza le nkukhu
ikhulisa abantwana bayo.
Nithini madoda,
inkukhu ihlele ekuseni.
Nithini madoda,
ishunga amazinyo ayo.
Ngizimangaza le nkukhu
amahle amhlophe.
Nithini madoda,
inkukhu ihlele ekuseni.
Nithini madoda,
ishunga amazinyo ayo.
Ngizimangaza le nkukhu
amahle amhlophe.
Nithini madoda,
ungafuthi yancelisa.
Nithini madoda,
inobiso lumnandi.
Ngizimangaza le nkukhu
ikhulisa abantwana bayo.
Nithini madoda,
ungafuthi yancelisa.
Nithini madoda,
inobiso lumnandi.
Ngizimangaza le nkukhu
ikhulisa abantwana bayo.
Nithini madoda,
inkukhu ihlele useni.
Nithini madoda,
ishunga amazinyo ayo.
Ngizimangaza le nkukhu
amahle amhlophe.
Nithini madoda,
inkukhu ihlele useni.
Nithini madoda,
ishunga amazinyo ayo.
Ngizimangaza le nkukhu
amahle amhlophe.
Nithini madoda,
ungafuthi yancelisa.
Yo baba noma,
inobiso lumnandi.
Ngizimangaza le nkukhu
ikhulisa abantwana bayo.
Nithini madoda,
ungafuthi yancelisa.
Nithini madoda,
inobiso lumnandi.
Ngizimangaza le nkukhu
ikhulisa abantwana bayo.
Nithini madoda,
inkukhu ihlele useni.
Nithini madoda,
ishunga amazinyo ayo.
Ngizimangaza le
nkukhu.
Nithini madoda,
inkukhu ihlele useni.
Nithini madoda,
ishunga amazinyo ayo.
Ngizimangaza le nkukhu
amahle amhlophe.
Nithini madoda,
ungafuthi yancelisa.
Nithini madoda,
inobiso lumnandi.
Ngizimangaza le nkukhu
ikhulisa abantwana bayo.
Nithini madoda,
ungafuthi yancelisa.
Bible.
Itini madu.
Ino bisoluna.
Sisi mangazale ngo.
Ikuli sabantu abayo.
Itini madu.
Iko kuchele usenjo.
Itini madu.
Iso mangazio.
Sisi mangazale ngo.
Iyo
Itini madu.
Iko kuchele usenjo.
Itini madu.
Iso mangazio.
Sisi mangazale ngo.
Amashe amtope.
Itini madu.
Itini
madu.
Iso mangazale ngo.
Sisi mangazale ngo.
Ikuli sabantu abayo.
Itini madu.
Uwafuti endelisa.
Itini madu.
Iyo iyo iyo
iyo mangazale ngo.
Ikuli sabantu abayo.
Itini madu.
Iko kuchele usenjo.
Itini madu.
Iyo iyo baba mama.
Sisi mangazale ngo.
Iyo 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 ma.
Itini madu.
Iko kuchele usenjo.
Itini madu.
Iyo mangazinyo ayo.
Sisi mangazale ngo.
Amashe amtope.
Itini madu.
Iko kuchele usenjo.
Itini madu.
Iyo mangazinyo ayo.
Sisi mangazale ngo.
Amashe amtope. Amashe amtope. Amashe amtope.